Yeah, tukianzia tuna jicho, sula, langi, proper, kana tema yai. Yai nilipata gaskuli, ila bado shega, kajalibu sema hai. Ai wagwani, madamu, wapwani, uko single paka leo wai. Basti ya digiti, akatia akadiriti, au kuna mboya kani wai.
Basti nikacheza na mida, kanichezesha makida. Sikufili nilifata katiba, katikati nikavunja latiba. Tuka zaziba, tuka zama madiba. Nimepija, pija, 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 pija. Baka waseme wow. Uko nimepija, pija, 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 pija. Baka waseme wow. Uko nimepija, pija, 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 pija. Baka waseme wow. Uko nimepija, pija, 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 pija. Baka waseme wow.
Picha moja bovu la kupanda, mlege kasija kula mkanda, la kudumu paka pala panda. Take a photo, zingatia engo na mipamba, uko nistoke kishamba, bana tubo toke mwemba.
Basi nikacheza na mida, kanichezesha makida. Sikufeli nilifata katiba, katikati nikavunja latiba. Tuka zaziba, tuka zama madiba. Nimepija, pija, 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 pija. Baka waseme wow. Uko nimepija, pija, 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 pija. Baka waseme wow. Uko nimepija, pija, 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 pija. Baka waseme wow. Uko nimepija, pija, 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 pija. Baka waseme wow.